Nairobi, Kenya, I say. Wapi yandeta, hardcore, kwa soro vendetta. Natema numbers and letters, moto ki asko. Jikoni studio, testa, himili joto, oven the booth. Tutizano, Sony, kwa mboni, concave, ama convex. Axe, cap, legs, hizi icons, a microphone, holes. Kuhenga na ukebeli, bila ukatili, woga, chini, kimeka, chilili, pumzi, inastahimili, mistari. Dada, dantasha, na nambili, za kukutosa akili. Pana zaki, gothic, holy, vile kifuli, cha upepo, kisi chona, mchana, ka popo. Tufungwe midomu na muhimu, masomo, kuzo jawa, na ngua, bila kutizama, otokako, wana kodoa. Bila kuona, waendako, simpiko, haisibuki, ela kwa msuko, suko. Feeling ya faraja, after dhiki, hala na sifa, after mikiki. Uliza ngunji wa pipi, mini na hoda hodari, yeah. Sosio kopi mawimbi, yeah. Kizi pauko paka, waza kumisha kizi, nito kauka.
Nyamba de ningo, mojasi wako titivo. Nyamba de ningo, mojasi wako titivo.
Mina shikisha marwapa kajaba bila mafegi. Juu ya flow haina taste kama biskuiti za jeshi. Wanaiga maiti na maisha za tag life. Na mvidole zao sticky kasali kwa beehive. Hizi tazama hini maisha sio cinema. Hawa mafalana bila baka kwa nahema. Kizazi melaniwa tadani ni Sodom. Juu ni charge LS na Keflexicon. Tunamada hii beat ni kathe barrio song. Mzuka ya Nairobi nafika hadi New Jersey. Hapu tobuwe ata kujimbio kafarasi. Rapa goi goi na attitude kama masi. Ma wannabe bado na chuki na si. Na tukipata na shimoni wana hala wadi. Ma wannabe bado na chuki na si. Na tukipata na shimoni wana hala wadi.
Oh didi oh didi oh didi oh. Nyamba de ningo mojasi wako titivo.
Oh yeah. Aha yeah.
Oh didi oh didi oh didi oh. Nyamba de ningo mojasi wako titivo.
Lexicon. From Nairobi street kids with the ripped up clothes, hip hop a flight, see these rich men asking how you got them roles. Just a day in the life of the wannabe mythology, and ruin class hypocrisy feeds you from two evil tubes. As a decibel needle freezes, he need mortal too. Looking for the cure, so we got names like illness. It goes the Amita, we still stress. What's up, Ahamu, Mashu, Babu, Wa Islamu, Wa Cristo? We equal, we caught up in the histories. Illiteracy creates these mysteries, apple tree geometries. When you wanna be free, politicians board that flight on the Hague Express. Unemployment is too, but none of the game makes sense. USA food subsidized through new apartheid. Growing up with no hop to hip in. Falling in the gap between the have-nots and the have-lots. As you weed, pull your brain out. Pockets get drained out. Vijana on the same route. Export economy, fucking a continent. Era the entrepreneur with no insurance. When the actions is pure as the ratchet endurance. And plastic waste, industrial drew a college sheet metal. Hot combustible with incendiary mental flame spit. Sunny watts economy, illness and judge. We on the same shit. It won't take, motherfucker.